chakulaga chicholi na wo kuchamuka kuba kuchamuka mudogo J
Anyman Pro on the beat
ngwawo mu club abantu fogo kusingone kumikono bling zikubyeko tugalye kwa galas ku dancing flow piana viwala na vimenye kemigongo leno leno tewali vya kesho kuchakala kudigida tuzanyanga mweso experience jetu kubisama dongo ku MIC tunaini si niwe kuba kudigida munipe fasi sagala today one si katika katika baka one si cheza na wamanzi nwa kumazi abanchali na kusumbi tujibu 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 shejibu shejibu watu na nyaklabu nabuka juru kaju DJ kwenye side na biga wimbo na si kwenye side tuchamu se tujibu 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 shejibu shejibu watu na nyaklabu nabuka juru kaju DJ kwenye side na biga wimbo na si kwenye side tuchamu se it's a weekend sina wakugenda morning poko joni all joints are blazing nyeze mukuchala usiku mumiziki abajagu zitugu the club tujiwambia mina wavijana kwa dark side ladies na pants tunawashika viuno kwenye club kama uja hold vya kumia wana kudharaa unafeza kidogo meproceed kwenye counter drinks are expensive awezi kuhappen kama kichwani wazi back kwenye cover natumia majani I'm sailing tujibu 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 shejibu shejibu watu na nyaklabu anabuka juru kaju DJ kwenye side anapiga wimbo na si kwenye side tuchamu se tujibu 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 shejibu shejibu watu na nyaklabu anabuka juru kaju DJ kwenye side anapiga wimbo na si kwenye side tuchamu se sawa zozi genza wakoye wawese kuwede kukaunta maleko kuhude ndani ya club fena fena tutamide warajibia bewanganga tuvitabude tudigida mu club ndava yo ayemevede maproacheze kumbe yabade ya matide musula mupulani aloza chiwani pick and play kakodyo kabagayu muleta kagude yo counter tuvude yo waletene masimanyove mazako na yono daimu wavirode agasivire muloji lakini mimesota lakini mimesota tujibu 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 shejibu shejibu watu na nyaklabu anabuka juru kaju DJ kwenye side anapiga wimbo na si kwenye side tuchamu se tujibu 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 shejibu shejibu watu na nyaklabu anabuka juru kaju DJ kwenye side anapiga wimbo na si kwenye side tuchamu se tujibu 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 shejibu shejibu watu na nyaklabu anabuka juru kaju DJ kwenye side anapiga wimbo na si kwenye side tuchamu se tujibu 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 shejibu shejibu wanna rule, cut you, cut you.